kgale nna ke ba tshunela difeivae tse ding tsa bophelo di nhlotsa ke hane empa minong ke ke ka feila ke thutse ke tseka ke ba bone ke thulele ka ke na story sacrifice for thusa baloi ba leboga fela ntse ba tseba ba fosi bakae baloi Hitting just that I can a pillow your heart. My grizz are a pillow soft to cabat. Kirma matlights are joint, keep ready to fart. Man sweaty, thank you, but I do meta plaka. Babone mataka, lo ate a hack. You double shook, put it a lady hap. As Kahona, we talk like a plane, no give up. You double shook, what you pull a milling. Yoki and Tim Hoba never shook a tip. Talafati, Tilo, Tanka Pesa Milling. Yamwela go to a etanga se fevo. Keto Rabella, Minong Hanka Fei. Ramasedi ya katela wa ibeke shebile ba le bala tsa ka di fei matonga ba bulotsana wa nse iba tho ke utwa bo hlupa ke hopola khale nna ke ba tshunela di fei ba tse ding tsa bophelo di nhlotsa ke hane empa mino nke ke ka feila ke thutse ke tseka ke ba bone ke thulele ka ke na story sacrifice for thusa baloi ba le bo hafela ntse ba tsiba ba fosi ba kae ba roi kantle ke tla tswela pele nne ke le tshware hantle jwalo ka ke tlwaetse ke tla le fa chance le bapa le hlohong ya ka nne le nkana ke tshuna di-favor e sore ke star ke utlwa bohloko ba ke tswa mokgala ke utlwa ntse ke tine ya o ba tshwara ka thaka hore fela le bolae ka bikitsang ha ke dise ke fodisa maikutlo ke a tseba le tlotla ho nna le tlo kopa thuso jwalo ka le hasela ke hloka moputso wa ka le nna o ska rota fela mofufutso ke utlwa bohloko le nna ke motho hore le nkutlwe tlo le binela sesotho nako nngwe ke na lo ipotsa dipotso hore tsatsi le dikela jwang ke sena lotso ke utlwa bohlokwa ke hopola kgale nna ke ba tshunela difeivae tse ding tsa bophelo di nhlotsa ke hane empa mino nke ke ka feila ke thutse ke tseka ke ba bone ke thulele ka ke na story sacrifice for thusa baloi ba leboga fela ntse ba tseba ba fosi ba kae baloi Bagai baru, bagai baru, bagai baru.